Ikorabavuga bubihorere Bikorwa bigana ku iterambere Biramba n'ubundi n'umwimerere Ibihenze gusajya ari byo nkeneye Ubusanzwe jye niko nimereye Z'ubusazi ndahiga bikomeye No mu cyangwa ndashaka ikimbereye Ibyo nkorera nicyo bimariye Shoferi motari tayeri we Juku bimariye hageze aho gupfira ifiyeri biryamiye N'ugushaka iyo mara wihunitse Nkorera imari Umusazi babona imari Honoro ku bundi n'imari Icyo nshaka kumbwira n'imari Nkorera imari Umusazi babona imari Honoro ku bundi n'imari Icyo nshaka kumbwira n'imari Nkorera imari Umusazi babona imari Nkorera imari Icyo nshaka kumbwira n'imari Tamarira nta nisari Kwifunga imari nka sumbira pari Fite tayeri ugafungiye itari Ndi mu nzozi nyinshi tukiri bikari Uzabibazwa CJ N'abacuranwa bacuranwa imari Aho bahiganwa ni hey N'abakuranwa barushanwa imari Uwo munsi na charginze bateri Amagambo babonamo bateri Ubukanari bwinshi ku karimi Umugisha wikundira gahabi Kuri trenches dari business Kuri paper chase bona success Mu kirere umufunga aho wanditse Ubutage gitunze aho umanitse Ibicera urukundo byankunze Nabihaye urukundo byo byankunze Nakwibuka ko ari byo binanunze N'ubiseka arabizi yanza kunze Nkorera imari Umusazi babona imari Honoro ku bundi n'imari Icyo nshaka kumbwira n'imari Nkorera imari Umusazi babona imari Honoro ku bundi n'imari Icyo nshaka kumbwira n'imari Nkorera imari Umusazi babona imari Nkorera imari Icyo nshaka kumbwira n'imari